Exclusive from Hot Vibes.
Dope member, dope gang. John D. Augusto. Introducing Jay Nuts.
Pasina nigga standing for Jesus. Sani pasa hopa rimu mira riu nasi. Chika tulika na efwe tuka punda give us. Flexing na magelo wana pick us. Kabana ndiye mix chani mbama not change. Bataya juice kembo uzapala lana punch. Nidi hard ya ni strong amonga na mwamoka power. Nikali kumipa ya paka pants palikitani. Rap kila nine to my destiny to gaba. Crew ya voyonse ni kudala ni napaya. Sem na MC kumuganda ni wajuba. Mixing ya beef munga lepu na wajuba. Mto, chola, chola to the tallest. Ni kudala vina pena apalomba ni watiaka. Marapa walidiwa tene kembo siza draw. Aba saving up a beat ya pachele na lowa. Na pele leo kupaya, sinifu na drama. Nenzo nkala na mashozi mimba ya vamai. Kulipe veba rapa ya sevenza ni mahali. Bali munga nga dropa yeba imya ni mahali. Nilimonga soti nikashota sivi wama. Nazi waku keto ya mate waku kasama. Foko ni juice pass biti wakola. Chukuma fake clappers na tupe ya monga bola. Waka mvela 4K wama ya mbotota. Drop lapa njine top 10 sini shota. Mubuzi tene stream dine mtoba ni napompa. Wafoka vozi zila nikavoka ni fandota. Nvimele la mubuzi kuviluki lapa stage. Leta ni mapaya sini langa pali edge. Ine kufa never can buy a dieselet. Badanda ula vawa funa lefo a dieselet. It's Nas. Shout out Dope Empire. I salute you Augusto. K3 Moses Tolo Fuile Samili Wandy Boy Chilolo Bob G Holo Holo Nakambongolo Shots Anna Boss Gilba Osam Nakambole Tagana wanangwe. Ela Shen Ashan Jim G Sami Gaza Young Basho G-Biz G-Vox Tosh Ela Shon
It's the one record baby. It's
Vox Pakahoma
Hot Vibes.co.